Angithi gibele istrada, vaka di grass cutter, buyandatha. Everyday sila lakusasa, everyday sila lakusasa, everyday sila lakusasa. Engithi sekafikile umabhulavaza, uthi bula ikhuthu khahla phakathi. Sekathikazisa nabathakathi, esala basalayo, hamba nabahambayo, sala basalayo. Esikutshani, kwenzakalani, dlala kanjani. Uyazi mangingenile, ngidlala kanjani. Sho, angithi ngidlala kanjani. Uyazi mangingenile, ngidlala kanjani. Esikutshani, kwenzakalani. Uyazi mangeni le ngidlala kanja. Asho, angithi ngidlala kanja. Uyazi mangeni le ngidlala kanja.
Kuthe lokushini noma kanjani. Bayenza amabula futhi ushaya sound fucked up. Kuza amabhotela vele vele kukufanta. Ungakwazi ukukhokha uhlela futhi fanta. Asikho ndaba ngoba thina sathi ukudansa. Udansa, 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 udansa. So uhlala sihappy vele sithi udansa. Kuthe lokushini noma kanjani. Bayenza amabula futhi ushaya sound fucked up. Kuza amabhotela vele vele kukufanta. Ungakwazi ukukhokha uhlela futhi fanta. Asikho ndaba ngoba Tina Santo Tanta, who dance, who dance, who dance, who dance, so tell us the hip, the little dance. What? The fella, 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 the fella,